Radio Özgür de Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site yacu mutsangaho ibiganiro byacu byose Bwana Chang ari ku buhanga bw'ibyuma hanyuma Cyubahiro Jedene ni urimo kumfasha kubagezaho iki kiganiro naho je mwumva kuri mikro hano muri studio ya 7 ndi Jeffrey Mutagoma tugeze umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga turongera tubabwira tuti ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muragira muti uyu munsi turaganira kuki icyumweru kiruzuye neza kuva Burusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine kuko byatangiye ku mugaragaro tariki ya 24 z'ukwezi gushize nyuma y'ubushyamirane bwari bumaze iminsi mu magambo yo kuvuguruzanya no ku jorana hagati y'abategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi harimo iby'Uburayi, Amerika n'Uburusiya ndetse n'iyo Ukraine nyine. Hano muri Amerika ubwo yagezaga ijambo ngaruka mwaka ku baturage b'iki gihugu ryibanze ndavuga President Joe Biden ryibanze uko intambara ihagaze iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Yatangaje rero ko nyuma yo gufata icyemezo cyo gutera Ukraine, President Vladimir Putin w'u Burusiya ubu ari mu bwigunge butewe n'ikomanyirizwa yashyizwemo na Amerika n'ibihugu by'Uburayi mu rwego rwo kurengera demokarasi. President Biden yavuze ko yibwiye ko azajegeza inkingi z'isi y'ubwigenge akoresheje iterabwoba ariko akaba yarabaze nabi. Muri Ukraine ho ingabo z'u Burusiya zahinduye umuvuno ku buryo zidatinya kugaba ibitero mu bice birimo n'abaturage bazibereye ibamba mu rwego rwo kubaca intege nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cya hano muri Amerika. Ingabo z'u Burusiya kandi ziragerageza no kurasa ku bikorwa remezo by'itumanaho. Mu kanya gashize igisasu cy'ingabo z'u Burusiya cyaguye ku munara wa televiziyo ya Kiev gihitana abantu batanu kinakoma mu nkokora ibiganiro by'iyo televiziyo mu gihe cy'akanya gato cyakora birongera bisubiraho. Amashusho yagaragaye ku bitangazamakuru yerekanye ikindi gisasu kigwa hanze y'ibiro bikorerwamo n'inzego z'ubutegetsi muri Kiev. Umuyobozi mukuru mu bya gisirikare muri Amerika akaba yavuze ko ingabo z'u Burusiya zishobora kuba zatangiye kugenza make kubera ikibazo cy'ibiribwa na esansi byatangiye kuba bike, ariko avuga ko ibura ry'amayira rituma binagorana kugeza imfashanyo zirimo intwaro no ku ngabo za Ukraine. Ibihugu bya Amerika n'Uburayi byakuye banki indwi z'u Burusiya kuri gahunda ya Swift ikoreshwa mu kwishyurana hagati ya za banki ku rwego mpuzamahanga. Gusa hari izindi banki basize kuri iyo gahunda mu rwego rwo gusigaho batangira inyishyu z'ibijyanye n'iby'ingufu. Kugeza ubu ibi bihano byirengagije ubucuruzi burebana n'ibitanga ingufu biva mu Burusiya, ariko abadepite ba Amerika bakomeje kotsa igitutu President Joe Biden ngo nabyo bifatirwe ibihano. gusa abatunganya petroli hirya no hino bo batangiye kwirinda kugura petroli iva mu Burusiya nubwo ibihano bibureba bitaratangira gufatwa muri urwo rwego. Uretse ibyo n'izindi ngaruka z'intambara zigaragara nk'abayigwamo ibyisenya izamba ry'ubukungu iby'idindiza n'ibindi, ni ibihe bibazo irimo gutera birenze ibigaragarira amaso? Ingaruka zirenze izo tubona ifite ku buzima bw'abantu baba bari muri Ukraine cyangwa ahandi hirya no hino ku isi harimo no mu Burusiya ni izihe? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turabaza impuguke mu bumenyi bwa muntu ibyerekeye ingaruka z'intambara nk'iyi ku mitekerereze, imyifatire n'imigenzereze ya muntu, duhereye ku bihe byayibanjirije ibyo turimo ubu nyine igihe irimo kuba n'igihe izaba yararangiye. Ku murongo wa telefone i Bruxelles mu Bubiligi na none ku mugabane w'Uburayi aho intambara irimo kubera, ndi kumwe na Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu. Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Muraho neza, murakoze cyane Geoffrey. Ndabasuhuje, nsuhuje n'abadukurikiye bose, abakunzi bose ba VOA.
Yee, murakire kandi ndagira nti wakoze cyane kubonera umwanya banywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Twizere yuko uri buze kudufasha gusobanukirwa ibyo tumaze kuvuga kandi ko ibyo bibera mu baturanyi banyu bitarabageraho.
Ntabwo biratugeraho, ariko nta n'uwizera ko bitashobora kutugeraho kuko intambara itangiye umenya igihe yatangiriye gusa, ariko ntumenye igihe izarangirira ndetse n'ingaruka zabyo, cyane cyane ko ziba ziri mu mpande nyinshi, ziri mu nguni nyinshi z'ubuzima bwa muntu.
Yee, tumaze rero gusa n'abatanga incamake yaho ibintu bigeze muri intambara, ariko muri iki kiganiro ndagira ngo duse n'abagaruka ku bibazo birimo nako bitarimo kugaragara, bitagaragarira amaso cyane, biterwa n'intambara, ibyo nakwita abo yica bahagaze, abana, abagore, abagabo baba bayibona, baba bayirimo cyangwa batari ku rugamba, ababanje kubwirwa ko bazaterwa bikamara igihe bumva ko ubushyamirane buhari hagati y'abategetsi bareba na ingwe, none bakaba baranashyize bakanabona ku kaga k'intambara kabagezeho nk'akabaguye gitumu, kandi ariko bari banazi ko bizaba, ariko badafite icyo babikoraho. Uku ni ugupfa uhagaze bwana Gakwaya.
Navuga nanjye nk'uko urimo kubivuga, nanjye ndabona ni nko bikugira igishushungwe, bigutera ubwoba, ubibayemo uwo ari we wese asigara ameze nk'aho arimo kureba ubuzima bwe ku ruhande, nk'uburebera muri videwo, kandi ari ukuri ni nko gupfa nyine wa mugani, umuntu ahagaze yego ntaba yapfuye ariko uba umeze nk'utari muri wowe nyawe.
Reka rero duhere kuri iki gihe cya mbere intambara ikivugwa, bavuga yuko hari amakuru yuko bashobora gutera, bavuga ko hari imyiteguro ku mpande zombi. Tugarutse ku muntu wumva iyo ntambara, ku bibazo bijyanye n'imitekerereze y'umuntu ubyumva atyo mu buryo burambuye nkamwe, impuguke mu mitekerereze ya muntu, ni izihe ngaruka bimugiraho, bigenda bite bigira ingaruka ku mitekerereze no ku myitwarire ye ndetse no ku migenzereze?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbarehe, kuko guhera byiza ni uguhera mbere y'uko umuntu ahura n'izo ngorane, kuko buri muntu wari wese ibyo bitatu kugira ngo umuntu akarasa ukuntu ibintu bigenda, umuntu agenda yirema mu uwo ari we, ndetse no kugera ubwo aba mu cyo bita ikitinunge mu gihe harimo, ndetse no gutegurira ahazakurikiraho hari aho ngaho, hari byinshi biba mu muntu. Ubwo rero nicyo navugaga nti ibigize ipfa, ni byiza ko tumenya umuntu ese uwo muntu yaba yaranyuze mu zihe nzira, ese makuru nyuma yaho abona uko yaragiye remwa yaragiye habwa ubuhe bushobozi bwo kwirwanaho rwihagararaho ariko noneho by'umwihariko hagiye kuza ikintu kimuganisha ku rupfu. Ku rupfu nicyo kintu cya mbere kizamura icyo bita twakwita ibyiyumviro mutirunda barundi bavuga neza cyane ntabwo ari kimwe n'ikinyarwanda kuko mu Rwanda bavuga amarangamutima ntabwo bahagije ko sensation ni ibyo umuntu yumva bimunyuramo bimucamo bikagira gute noneho bikagira n'icyo bita ama reaction emotion cyangwa sentiment ni ukuvuga ngo emotion cyangwa na sentiment ndumva ngerageza kuyishyira mu kinyarwanda n'ikirundi noneho uwo muntu ibyo wumva ibyo ari byo byose icyo watekereza ikigukoze n'icyo ugira gute kigira uko kibika muri twebwe kigira uko kwinjiramo kigira n'ingaruka kitugeraho nibwo rero nko muri ziriya ntambara babaha ibitumatumu babwira ati tuzabatera babwira ngo azabatera yari yarateye ikindi gihugu cyitwa Joroji yari yarabikoze kuko anagerayo bakora nk'ibintu n'abariya rero nabo bakumva bagahora babibwirwa Amerika ikati ejo kuko tufite amakuru azagera gutya tugira amakuru ameze atya bigera ubwo birapfa uwo muntu rero wari ibyo byose urumva ko uyu muntu akubwira ati tuzagutera bazi ko bafite ibitwaro biremereye bazi ko bigeze kubona ahandi biterwa n'uko abantu bapfa n'uko bibagendekera hagenda hazamo akantu kadasanzwe ku cyerekeranye n'ubwoba ahangaha ndavuga ubwoba kuko turi buze guhura nabwo kenshi ubwoba ni ikintu cya mbere kidekonekita umuntu wari uri muri coping cyangwa se muri resilience guhangana n'ibyo bintu neza akagera akakora icyo bita gusinzi niba mwabona ukuntu iyo ufashe kokakora ukayivanga n'amata y'ikivuguto uko bigenda cyangwa side ukayijugunya mu kindi kintu niko n'ubundi niko bigenda iyo ubwoba bubaye bwinshi cyangwa abantu bagiye kugufata nuko rero
aho umuntu ushatse kuvuga ko ubwoba nyine bukekagura umuntu bukamusatagura mu mitekerereze
agashwanyagurika ariko ubwonko bubikora cyangwa se icyo bita parepsychique bibikora kuko yo ni nanini cyane parepsychique icyo twita ni icyitaro cy'imitekerereze n'imikorere ya muntu n'imyitwarire icyo rero nicyo gihita iyo kibona kirimo guterwa kirishwanyaguza kikamera ntikicamo ibipande nk'uko abandi babivuga ahubwo kirishwanyaguza kikajyana udupande tumwe na tumwe amakuru ku ruhande iyo kibona kisa nk'aho kitaguwe nabi aho rero hataragerwaho iyo umuntu ataraterwa batewe rero ibyo babonye twese twarabibonye ibaze ko byajyaga ku bantu ndetse mwabonye n'amashusho amashusho yerekana urupfu umuntu wese arimo gufesinga urupfu rumwerekeye arimo guhigwa arimo gushaka kandi ntacyo ashobora kubikoraho ibyica biba bifite ukuntu bivuga bikagira ndetse n'amarangamutima ajyanye nabyo ibyo twakwita amarangamutima noneho ndetse n'ibyiyumviro bijyana nabyo umuntu noneho akagira ukuntu abasha kubishobora ariko hari aho bigeraho ntabishobora ibyo ngibyo bikunda kugaragara nko ku musirikare ku muntu uhigwa mu gihe runaka ku muntu ukomeza kuraswaho cyangwa se gukorerwa ibi ndetse n'abakorerwa ibyamfura mbi kugera ubwo noneho iyo bafashwe bagakorerwa ibyo ngibyo nibwo hatangira umuntu umutwe usa nk'uwifunga umuntu akamera nk'uwirebera kure akavamo sinzi akajya hejuru ye akamera nk'umumarayika umuri hejuru akagira niko bigenda muri icyo bita peritraumatique donc mu gihe kirimo kubaho amahano umuntu arimo kuba amakuba arimo kubamo kijyanye n'urupfu rwe byimbitse kandi nta kintu ashobora kubikoraho ndetse yaba nihishe cyangwa se yaba nyira gusa akumva umuntu arimo kuvuza induru aha ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza twigira imbere ndagira ngo abadukurikiye mbabwire ko buri umuntu ukuntu ateye nta kintu tugira ibintu byitwa ububiko bwacu bwo mu mutwe bubika ibintu amasaha yose ashoboka ubwo bita ni amamemoire hari ububika igihe gitoya wabitinda ubikoraho egisesiyo amasomo cyangwa ibintu bitinda bikaza kuba igihe kirekire ariko hari ububika noneho wowe urimo nk'umwakiteri nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se nk'umukinnyi wa darama wowe aho uri bikafata n'amakureri yawe icyo gihe rero ibyo bifite n'aho bibitse bifite na korerasiyo n'aho biba mu bwonko niho hakunda kugira ikibazo cyane uwo muntu yatangiye gukora icyo bita dissociation na ma depersonalisation na ma n'uguhunga kuva muri wowe iyo ubona ibibombe biragufashe kimwe kiragukomerekeze cyangwa gikomerekeze bawe induru akajagare bya bindi byose biba mu cyo bita trauma muri cyo bita stress extreme umuntu aba ari ku rwego rw'umurengera rw'icyo bita stress
niba mbyumvise neza rero aho ngaho uravuga yuko mu muntu mu mutwe w'umuntu cyangwa se mu mitekerereze ya muntu agiramo ibintu byinshi hari byo wise indiba y'imitekerereze cyangwa se icyicaro cy'imitekerereze hari ibyo ibyo atekereza bindi ariko hakaba nakumbake bwite kabitsemo ibye ako niko asohokamo iyo hatangiye kuba ibibazo agatangira kwireba nk'utirimo yirebera hejuru
akenshi we ntabwo yongera kwibona niyo ashatse kongera kubyibuka nyuma ntabwo yongera kwibona cyane kuko hari aho umutwe ugera cya kitaro cy'ibitekerezo kigasa nk'aho gifunze kikavuga giti ni nka kwa kundi abasirikari iyo batewe bavuga bati twica amadosiye yose cyangwa amaleta twica amadosiye yose tuyajugunye tuyohereze muri cloud urabizi muri cloud cya kintu
tubikamo
kikajya mu bicu noneho abandi bakibukira nuko natwe bigenda ugasanga noneho umuntu usigaye umeze nk'urimo kwiyobuserva abaguhemukira barimo kukwica ibirimo kuba urimo kubireba mu rwego rwa rurampi cyangwa se mu rwego ukabibona nk'ubireba sinema urimo umerewe nabi ariko bigahinduka ibintu bizirika nabi kubera ko ni n'amahano ni ibintu utazigera utinyuka kujya uganiriza abantu kuko bikwibutsa bibikanye amarangamutima y'akababaro bibikanye ibyiyumviro biri mu bwoba bw'umurengera ibyiyumviro biteye agahinda n'akababaro bibumbiyemo byose ibyo rero ntibiba ku muntu warashwe gusa wakomerekejwe wageze gute ndetse n'ukorerwa amahano ndetse n'uwabonye umurambo umeze nabi n'uwabonye undi yicwa kuko muri programation tugenda duhabwa nka muntu nta hantu bakumenyesha ko uzicwa burya n'inyamaswa nazo nta kindi kintu kizizira ko zizicwa zumva zakwidefanda ariko zikazarangira zizaza ariko iyo bigeze ubibona ko bigiye kurangira kandi by'agashinyaguro kandi bikaba nyine biri sisitematike nk'inkarira y'intambara kabone bitaza no guhagarara nibwo nyine habaho nyine bwa bwoba burenga umurengera bukagutera ya stress umuntu noneho umutwe aba afite intege nkeya abatagize ubwana buri mu rukundo cyangwa se abafite ibindi bintu byagiye bibabaho mu nzira y'ubuzima ugasanga bo rimwe na rimwe baradisijonkuta bagafunga wa mutwe cyangwa se bakava muri wawe n'undi uwo ari we wese ariko ntabwo ibyo ngibyo bibakorera mu bwabo gusa uretse ko aribo bikunda kugeraho ingaruka cyane kubera ko baba bagerekeranije ibibabaje byinshi noneho ugasanga noneho birabashigisha biza bibashigisha naho abandi bo babasha kwiyaranza gukora icyo bita coping guhangana guhunga gukwepa kwigira kujya nko muri za metero biriya bakora bariya bagabo barimo gukora kujya ahantu hose hashobora guhishika kwihisha ziriya bombe zirimo kubaterwa hejuru
tugaruke mu kanya gato munyemerere nguce mu ijambo tukiri kuri icyo kintu cyo wise peri traumatic cyangwa se igihe umuntu aba arimo kugubwaho n'ayo mahano turakigarukaho mu kanya ariko hari umuntu ku murongo wa telefone wahamagaye ashaka kugira icyo ngira ngo abaza cyangwa igitekerezo atanga yitwa Theo Bizimana reka nsabe Theo Bizimana bamunshyirire ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga Theo
murakoze
ye uherereye hehe
mperereye Kabare muri Uganda
amakuru cyaho muri Uganda
mu Uganda imeze neza ifite umutekano nta kibazo
nuko rwose hanyuma ni ikibazo ni igitekerezo komeza
igitekerezo cyane mfite ngiye ariko ngifite ku cyane gute nk'umuntu
yego
ibibazo biri kubera muri Ukraine ngiye mbona byaratewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
garuka ku kiganiro ariko garuka ku kiganiro kuko turimo turavuga ingaruka bifite ku mitekerereze ya muntu ntabwo ntabwo turimo tuvuga imvano yabyo cyangwa nyirabayazana wabyo, turimo turavuga ingaruka bifite ku buryo umuntu atekereza.
Ingaruka y'umuntu atekereza, ingaruka iturutse ku ntambara, ingaruka zirahari cyane. Abantu barapfa, abantu baraburanwa n'imiryango yabo. Ingaruka ku bukungu, ibintu byatangiye kuzamuka. Uri kubona nimba Uburusiya babukomanyije kugira ngo hatagire umuntu wohereza amafaranga mu Burusiya, cyangwa umuntu uturutse mu Burusiya yohereza amafaranga mu bindi bihugu byo ku isi. Umuntu yabuze amafaranga ahita apfa mu mutwe, ata umutwe akabura. Rero ukaba wakora stress, abantu bafite amadeni, bafite nk'ubaye mugenzi wanjye uba muri Ukraine. Nta mafaranga afite ayo kumuyoko yamukura muri Ukraine, umuntu mwambutse mu kindi gihugu, ariko twabuze ukuntu ushobora kumwohereza amafaranga muri Ukraine kugira ngo yambuke aje mu kindi gihugu. Rero uri kumva ko nguwo aho ari ibitekerezo mu mutwe nibyo bishimye, isasu ritamukoraho niwe nta muntu wamufata ngo agire icyo amukora kibi, ariko mu mutwe gwe aho ari nawe urabyumva neza nk'umusazi yataye umutwe, yabuze igihe cyo kwikoreza.
Nibyo rwose
Bwana
Bizimana, ibyo uvuga ni ukuri. Ngira ngo aho muri Uganda muyita amashiringi cyangwa isente, iyo udafite isente rero
ni amashiringi.
Iyo udafite amashiringi ibintu biba bimeze nabi, birumvikana. Ubwo biragenda bigarukana none kuri cya kintu twavugaga cyo kugira ubwoba bw'ejo hazaza cyangwa bw'imibereho yawe. Bwana Theo Bizimana rero urakoze cyane. Uherereye hehe muri Uganda?
Ndi Kabare muri Uganda, mu mujyi wa Kabare.
Ikabare aho Ijwi rya Amerika murayikurikira neza?
Njye ndikurikira kuri interineti, ndikurikira ku mugutu rwa Facebook. Kuri radiyo ntabwo nyumva.
Okay, ariko dufite aho ngaho mu karere ka Kisoro, turi ku Ijwi rihabura, Ijwi riyobora, ngira ngo kuri radiyo muhabura Ijwi riyobora irahari.
Radiyo muhabura hano ho ntabwo nyumva.
Reka ngushimire cyane rero icyo gitekerezo utanze gikomeye cyane, kijyanye n'imitekerereze umuntu agira cyangwa ubwoba buterwa no kubura amafaranga cyangwa kubura gutekereza ko nta bigutunga ufite. Ugira umunsi mwiza aho ngaho Ikabare, bose ubasuhuze cyane.
Namwe murakoze.
Dusubire ku mutumirwa wacu Bwana Albert Gakwaya. Rero wumvise ibyo Theo Bizimana avuze, agarutse kuri bwa bwoba bwo kuvuga ati ibintu bincikiyeho, amafaranga arabuze.
Bibiliya nabyo biba ni agize neza cyane, kuko ibyo navugaga usanze nawe yabihuzaga kandi akitabikira no mu buzima busanzwe, ku buryo bwumvikana. Umuntu uhangayitse waburiwe ubutabazi, haba ubutabazi bw'amafaranga bw'uburyo, haba n'ubutabazi ndetse bwo kurengerwa ibyo guterwa ibisasu, niho nyine usanga umuntu nyine akomeza kugenda azamura igipimo gikomeye cy'umuhangayiko n'ubwoba. ariko noneho iyo ubungubu wowe urumva ko yarakiri n'ahantu hazima, ubu tubanza tureba abamaze kwitaba Imana, abarimo kwegera urupfu ndetse banarubonye, ndetse harimo noneho n'abahunze bitizewe ko baza kubona ituma babaho, baza gufungura. Niko nasa nk'ubikara. Sinzi niba hari ikindi twakomerezaho. Bari nk'ubuzima gato cyane nk'ukora Samari y'ibyo twavugaga.
Turaza kugera ku rundi rwego, wenda turebe imibereho y'abantu, wenda nk'iriya ntambara irangiye tujye uko bizaba bimeze, dore ko hari naho bigenda biba henshi nko mu Rwanda iwacu ho jenoside yarahabaye, urabizi. Ariko tutarahajya, njyewe nagize amatsiko ya kiriya cyicaro, iriya ndiba y'imitekerereze, ukuntu wambwiye ko iyo havutse ikibazo itangira kwishwanyaguza. Kuriya kwishwanyaguza ni uburyo bwo kwirinda, ni uburyo bwo kwangirika, hari igihe kigera ikongera ikiteranya, bigenda bite?
Muri icyo gihe mbaza ikibazo cyiza, kuko nanone nari ndimo gutekereza gusa nk'aho bigiraho iki ngenda mbivugaho. ubari uburyo bwo kwikorera umutekano kugira ngo umuntu adakomeza gukomeza kwakira ibyo ni ugukora kugira simulation kwakira izo bombardoma kuko hariho bombardoma z'amabombe ariko harimo na bombardoma z'ama emotion ajyanye n'ibirimo kubaberaho mbi cyane zirimo kubatera umutwe utiteguye utabasha gukomeza kwakira noneho rero hakaza kubaho rimwe na rimwe gusa nk'aho habayeho ikintu kimeze nko gufunga interrupteri ubwonko noneho bugasa cyangwa se icya cyicaro cy'imitekerereze yandi bari imitekerereze ikaba ifunze hafi ibintu byose noneho igasa nk'aho akunda kugaragaramo ni disosiyasiyo harimo n'ibindi bitwa za depersonalizasiyo harimo n'ibindi na defragmentasiyo abo bita ba Fred bavugaga byaje no gukomeza kugaragara ndetse ibyo bikunda no kugaragara no mu basirikare bari ahantu bombarida kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umuntu akagiraho none akavujya muri mode automatique akiberaho ariko asa nk'aho areba ubuzima bwe hakurya yumbwe bikaba ndetse no kubategarugori cyangwa se n'abagabo bakorerwa ibyamfura ndavuga abafashwe bagafatwa ku ngufu bagakorerwa uburyo badasanzwe bakoramo imibonano mpuzabitsina ibyo nabyo ugasanga nacyo bibaye kabiri gatatu bihinduka traumatike n'ibyo nyine bikaba muri peri traumatike ugasanga umuntu hari uwabyemeye agahinduka ubwonko bukasa nk'aho bubihunze ugasanga nta n'icyo bivugaho yahinduye umuco n'ukukuba noneho rero buri intambara ntituzi uko bizarangira ariko bazayirokoka babikijwe ubwiteganyirize bubi bw'ingaruka nyinshi zishobora kuzabatera guhorana ikintu bita mu gifaransa bakita detresse psychique cyangwa umuhangayiko ukomeye cyane w'umuryacyaro cy'imitekerereze ndetse biba mu nyuma mu cyo bita post traumatic rero muri post traumatic habamo icyo bita habamo ibintu harimo mu buryo bubiri habamo hashobora kubamo icyo bita acute stress state cyangwa état de stress aigu umuntu umaze kuva muri biriya bintu akagera nko muri Pologne ndavuga ko muri Pologne tuvuge no mu Rwanda uwurokotse genocide aragiye uko byagendaga hashaka nk'igihe hariho bajya gukunda ukabona bigize nk'induru aravanga ibi byose mu mutwe hajemo ibindi bintu bidasanzwe avuze induru ngo baramufashe kandi ari muri pariti yamutabaye ari nko mu bitaro akavuza nk'induru ntabwo abayigirisha ntabwo abagize gute ni kwa kundi bya bindi bamubikije biba bitangiye kugira icyo bita ya stress ibitangiye gusa nk'aho bayita ibizamutse cyane igasohora igakora icyo bita disosiyasiyo umuntu akamera agatakaza realite agatakaza ukuri kuri hanze ntabuhuze n'ukuri ku muri mu mutwe mu mutwe wakibonera nk'ibyo yabayemo muri cya gihe kibi cyamubombarida ntibizatungurana rero abayikereniye abana abantu bakuru abatamu
utaragera ku cya kabiri wari umaze kuvuga icyo kijyanye na acute stress nk'uko wari ukise reka nyemerera gato tubanze twakire hari abantu babiri bari ku murongo wa telefone hari uwitwa Gad ndi kumwe nayo n'undi witwa Frank barakamfitiye reka tubanze tubakire bombi hanyuma turakomeza kuri icyo gitekerezo duhereye kuri Gad ndi kumwe nayo ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
Egaya duherereye hehe?
Je ndi Burundi.
Ye. Ni igitekerezo ni ikibazo?
Je ni igitekerezo. Ku bijyanye n'iyo ntambara iko iba hagati ya Ukraine n'Urusiya. Ku bwanje ndiko mpera ku ntango dufate gato igihe haboneka bavuga ifite no kutari de bloke ibi bihugu bya rutura habayeho uvuga uburayi na Amerika ariko twari ku ruhande kwa kapitalisti hamwe na n'u Burusiya bagiye ku ruhande rwa kwa komunisti turiko turaraba intango z'ibi bintu niko ngomba kuvuga niko naraba uburemere n'ibikurikizo by'ibintu bishobora kuba turiko turaraba ibihugu dufatanyije mu gushyira kwa byegamiye nka Amerika rero n'u Burayi no guca turaba ibihugu by'ibyo byegamiye Urusiya niko ndabona intambara ikivuga Urusiya na Ukraine hanyuma haraba ejo narabonye muri video conference perezida wa Ukraine ariko arasigura abanyaburayi nyine bimeze ati no nta ntambara ntibigende uku rero hanyuma hari njyewe icyumviro cyo wenda gifise mbega inyuma y'iyi ntambara ko mbona Ukraine ikirigwana ko yatanga yigwana ko mu imbere wa mengo bizokora ko abanyamara bacu bintervena n'ingoga niko ndiyumvira none ejo umuntu ariko aritegereza ku isi twese twaba twumva icyo tubona yuko ibigo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'i Burayi birakomeye n'igisirikare kiba turaba n'iyi ota ngene mu cyiciro nta gihugu gishobora gutera u Burayi cyangwa Amerika ngo borohe ubwo inda iraheze ibintu abantu bariko barapfa turo yerekeye n'imeze n'ama intervensi ahubwo bariko barumva abasirikare baca mu zo mani baza gukingira inda vya ota aho kuenterepena directema muri Ukraine kiko tubibaza none ibi bintu ibyo bizocura iki tuntu mengo hari impungenge nyinshi hazava mbere habaho no kutizera cane umuryango w'ibihugu bya Buraya twizeye hamwe n'ibigo cyangwa n'ibihugu bya Amerika ibintu byo gutabara n'ingoga ibintu nka Ukraine cyari gifite mbere no kwagura umuryango kuza kwihomeka kuri ku muryango w'ibihugu bya Buraya mbere no kwinjira mu muryango wa OTAN
ukaba rero ukavuga uti icyizere ku bijyanye no gutabarana ku mahanga nyuma y'iyi ntambara ntabwo kizaba kimeze uko cyari kimeze mbere
umuntu uko twara tuciyumvira twaramengo ibintu byoshobotse n'ingoga mugabo nk'igihugu naho kitari bwinjire kiba kirashaka kujyamo nka Ukraine twaramengo byonyarutse mugabo ubuye ibihugu byinshi bizahagabaho ibyo ngibyo byinshi cyane rwose ko ikigwa kiriko kiraba ku isi hatabaho mbere umwenga naro no gutangaza credibilite ku muryango w'ibihugu bya Burayi hamwe na Amerika.
Urakoze cyane Bwana Gade, ndi kumwe nayo mu kanya turaza kubaza umutumirwa wacu agire icyo atubwira kuri icyo kintu, kuko uravuga uti ni ikigwa, kuko nanone bifitanye isano na bya bindi twavugaga bizaba nyuma y'iyi ntambara. Uravuga uti isi ibonye isomo. Ariko mbere yuko tujya ku mutumirwa, reka twakire na Bwana Frank barakamfitiye ikaze mu kiganiro muri sana.
Murakoze cyane.
Egadu herere hehe wo Prito Frank.
Burundi, ndi Burundi.
Ye, ni igitekerezo ni ikibazo.
Ni kibazo nubaza.
Yego yego.
Nataka kumumbariza umutumire asigurire impamvu abanya Ukraine badashaka yuko abirabure bahunga.
Umutumirwa wacu ni umuganga, aradufasha gusobanukirwa ingaruka z'iyi ntambara ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ntabwo asobanura ibya politiki.
Alo,
narimo nkubwira nti umutumirwa wacu ni umuganga udufasha gusobanukirwa ibijyanye n'ingaruka z'imitekerereze ya muntu ziterwa n'iyi ntambara, ntabwo asobanura ibya politiki.
Ego, ariko n'ubundi umuntu amaze kugaranwa abaye mu mutwe rumva ni kibazo twamaze kugira impact kuri iyi ntambara iri kiraba. Rumva nashaka mbaze kuki badashaka ko turonka amakuru y'aba bantu ngene bimeze, urabona abantu bayugaranye bari mu makaze. Ahoyi umuganga ari umuhinga yabikurikiranye, ndibaza ko amaze gukurikirana ibintu byinshi ko mwarinze mumutumira aramaze kubona n'ahandi ntambara zagiye ziraba bigenda gute inyuma y'intambara
eh bigenda gute inyuma y'intambara rwose nicyo kibazo twari tugezeho bwana barakamfitiye waruvuga kuti iyo umuntu bamwugaranye adafite ukwavaho yihishe bigenda bite reka tubaze umutumirwa wacu Dr. Albert Gakwaya adufashe gusobanukirwa n'ibyo bintu ubwana Gakwaya rero uri ati isi ibonye ikigwa abantu babonye ikigwa cyangwa se isomo kubyabaye undi nawe ati iyo umuntu bamwugaraniye cyangwa se bamukingiraniye aho ari atabasha kuhava gerageza gusobanura ibyo bintu byombi ubiganisha nanone muri rwa rwego rw'imitekerereze ya muntu hanyuma dukomeze kuri za ngingo ebyiri twavugaga
murakoze cyane ndabanze gushimira abo batumirwa babajije ibibazo kubera ko nabo urumva barashaka kumenya aho bari n'uko bari ndetse n'abo bagenzi babo uko bari mu nkuko ari n'uko ahagaze ku isi ndetse n'agaciro ka muntu muri ibi bintu byose bigenda bibaho ikubyerekeranye nta kindi kintu nta ruhande rwa politiki nshaka kuganaho kubera ko ari urwo naganaho gitabunye nkunda intambara nta nubwo mbona ari muri iki gihe kinyejana cya turimo mu mwaka wa 2022 numva aho tugeze urwego abantu bagezeho batagakwiye gukoresha intambara ariko ku buryo bubabaje yanzibaho abantu benshi barimo kuyibaho nabi barimo kuyibaho batabonerwa ubutabazi barimo kuyibaho bapfa bapfusha abantu bahanganye n'urupfu rubuza rubasanga ndetse noneho bakanagirirwa n'ubutabera butari bwo urumva harimo nyine nk'abirabura abarabu abapakistani bose babaga hariya babuzwa kwinjira cyangwa se gusohoka cyangwa kujya mu mabisi abatwara aho ibyo bintu biba nabyo urumva bigakomeza kubagumisha gufeyisinga rwa rupfu uri kuzamuramo amabombaradoma y'amayemosi bitewe n'uko nanone rukomeje kugenda rugusatira cyane cyane ko unabona nyine n'ibimenyetso simusiga by'uko nawe ugiye gupfa cyangwa se ugakomereka bikazarangiza unapfuye utabaza nanone utaza kubonerwa ubutabazi cyane cyane ko iriya ntambara uko bishobora kurangira uko ariko kose haba kurangira batsinze kiriya gihugu cyateye cyangwa se cyatewe cyaramuka gitsinzwe cyangwa cyagera gute uko bizarangira nta umenya iyi ntambara atangiye birakomeza ni ukuvuga ngo abababara bakomeza kubabara bakomeza kuburirwa ubutabazi bakomeza kugira kugendana wa mutwaro w'ibibazo byo mu mutwe w'ibibazo birimo kugenda byiremamo akabindi kuzuyemo ibintu umuntu atumva kuko nta muntu utekereza impamvu undi ashobora gutekereza gufata icyemezo cyo kumukuraho ubuzima cyangwa se gutera ahantu ikintu cyiza kikica abana abagore sinzi niba mwarumvise abenshi bumva muzi mu bice by'iwacu habaye intambara muzi abantu iyo bavuze induru harimo ikintu kirimo kubabaho kibabaje ndetse n'iyo umwana arira byonyine gusa ubundi byakagombye kuzamura nivo ya siteresi ya buri muntu uwo ari we kugira ngo aze kumutabara ariko hariya ho ntabwo binashoboka ni ukuvuga ngo noneho n'abadamu sinzi na mwarabibye no mu mateleviziyo ukabona abantu barimo kuririmba bahanagura ibirahuri baririmba uturirimbo tw'agahinda tubabaje tugaragaza ko nta kindi yakora kandi yiteguye gupfa ndetse bamwe bakanabivuga aho rero ibyo byose urumva ntarageraho wenda agira deconnection ye ubwe ngo arebe yirebe muri bwa buzima bumeze nka teatre buri wese aba yibonamo anibikamo mu bubiko bwacu bugenda bukibika mu cyo bita hippocampe ni ukuvuga ngo ni akantu kaba hagati mu bwonko hagati kabika ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse muri context za buri munsi kuko ubwonko bwacu aparetse ifike cya kitara cy'imitekerereze gihora gifata amakuru kiyabika kitubikira uko ibintu bizagenda bikajya hamwe tutazabyibuka ako kanya ndetse ni ukuvuga ngo hari n'ibibi tugira uhuye n'umuntu uvuga ibishitani nabyo urabifata mu mutwe utabishaka uhuye n'uvuga ibyiza uhuye n'ukugirira nabi nabyo urabifata ariko noneho by'umwihariko ibi byo kwica umuntu ibyo kuburira umuntu kuko biramenyerewe ko umuntu anyerera abantu bakaza kumutabara noneho abantu bagahunga ibaze noneho umugore akavuga ati mugabo wanjye ngusize ahangaha nta kundi twabigenza ntitwahunga ntitwasiga igihugu igende natwe tugiye kujya muri Polonye cyangwa muri Romania cyangwa se muri Hongi agasigara aho ngaho mwabibonye uko byagenze abantu bose barasigara barwana ku gihugu cyabo ibyo byose harimo ukuri kubabaje ariko utabona ukuntu bigira ingaruka ikomeye cyane mu rwego rw'imitekerereze mu rwego rwo kubona ibintu ku isi mu rwego rwo kuzabaho nyuma y'aho ngaho kuko ahangaha hari aho nigeze kuvuga ngo abashakashatsi nka Mamelinsot b'Abakanadiyeni b'Ababurayi bagenze kujya biga ababaye muri abana utwana duto tuvutse hagati y'imyaka cumi hagati y'amezi zeru kugera kuri ku mezi cumi n'umunani bakabashyira mu cyo bita strange situation sinzi ukuntu umuntu yabivuga muri amasituwasiyo kubitegereza
mu buzima budasanzwe mu mijye
kukunda umwana babisaba ko narira natabaza kuko rangaje akoresha ni ukunyeganye no kwishima no kugira gute ariko no kurira kugira ngo agaragaze ko hari icyo yifuza noneho abagira ababyeyi bafite ikibazo cya depresiyo cyangwa se ababyeyi basaba biruhande cyangwa bafite ababyeyi babafata nabi abo bana bagira icyo ubundi abo ngabo bameze neza bakirwa bamera neza bagaragarizwa urukundo bagira icyo bita attachment secure attachment cyangwa se attachment secure no hakaba n'abandi bagira icyo bita attachment utarira igiha bishoboreye utarira igiha biboneye udahabwa ibyo yifuza akeneye mu gihe abikenereye kwituma kurya ibyo bindi by'ibanze kubera ko wenda mama we nawe afite ikibazo cya abavuka bakagira abo bana rero bagiye bigaragaza ko icyo gihe uwo muntu ahora iteka ryose aba muri dekalaje y'igihe abandi barimo akagira n'ibintu byo kutizera ndetse no kuzinukwa abantu nibyo rero bikunda no gutuma bamwe batabasha kwihanganira ubwo buryo bwo kubaho bwo kurenganywa bwo gufesinga urupfu no gufesinga ibisituwasiyo biremereye nka biriya nko guhemukirwa gufatwa nabi buriyo ndahamya ntashidikanya ko harimo no kuba n'izindi n'ibindi bintu bidasanzwe bibi kuko hari ahantu nabonye iki cya tanka kigenda hejuru y'imodoka yari irimo abantu byarantangaje urumva ni ibintu bitangaje cyane
ariko amakuru yaje kuvuga ko umushoferi wari utwaye iriya modoka yavuyemo ari muzima
ariko ubireba nk'umuntu nk'ababegereye byari byagize ubwoba kandi ikibi cyane muri ibi bintu byose niyanyine ni ukugira ubwoba bw'umurengera bukagutera ya stress cyangwa se stress ijyanye na bwa bwoba noneho bikaza kukubera ikintu kimwe mu bizamura ibyerekeranye n'ubutabire butubamo bukagenda bwangiza byinshi mu bituberamo ndetse bukaza bwanatuma iyo byegera urupfu cyangwa se byabana wanafashwe wahuye na biriya kuko ntabwo trauma peri trauma iba gusa mu ntambara navuze no gufatwa ku ngufu ndetse no muri accident za tren mu modoka zigonganye hariho abantu bahita bazinuka imodoka bazinuka indege kubera ko yagize yibonye aho yashwanyagurikiye nibyo ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose urumva ko bijyana n'ubwoba nyuma rero
ihangane gato twakire Idris Ndahimana na Irambona Pierre bari ku murongo wa telefone duhere kuri Idris Ndahimana ikaze mu kiganiro muri Sanga iye muherereye he Idris
yemerere Kigali ngiye ngamo
iye amakuru kiri Kigali
Kigali hameze neza imvura yagwe ariko ndabona kirere gisa nk'igikombe
nuko iye ngaho rero komeza ni ikibazo cyangwa igitekerezo ku mutumirwa
muri kuri ntambara y'Ukraine
turavuga ku ntambara ya Ukraine ariko turavuga ingaruka zayo ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu turavuga ku bo twavuga ko yica bahagaze apana abangaba baraswa bagapfa
bo ku bijyanye n'imitekerereze uko mbibona nubwo umuntu wenda yaba atari aho biri kubisa ariko bigera ku muntu mu buryo buri indirekiti kuko impamvu uvuga ko ari uburyo buri indirekiti cyane turarebera mu ngaruka ziri imbere natwe abanyarwanda muri make ntekereza ko zishobora kuzagira ikibazo cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'ekonomiki urugero rw'ibicuruzwa bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli na gaze ntekereza ko bizahungabana cyane bitewe n'uko nta nganda zifite zibikora bikaba bituruka nka biriya bice kandi biriya bice akaba ariyo hari ikibazo uretse ko n'ahandi byagiye biba za Irake za Siriya za Irani twagiye tubona ibyagiye biba ariko ntekereza ko intambara nayo ishobora kugira ingaruka ku bukungu noneho bikaba byakwafekita imitekerereze y'abantu kuba abantu
urakoze rwose Idris nibyo twavugaga bijyanye n'ibyo Theo Bizimana hariya hakurya muri Uganda kabari yavugaga ni ikintu cy'ubwoba cyo kubura uburyo no kubura ibyambo ukavuga ute se ejo nzamera nte reka tujye kwa Pierre Irambona ikaze mu kiganiro muri Sanga
namwe mukomere cyane amahoro
cyane Pierre uherereye he
uherereye Kigali mu Rwanda
ye ni igitekerezo ni ikibazo umutumirwa arakumva
ndashaka kubaza ikibazo ni igitekerezo
yego
ndashaka kubaza umutumire umuntu mu mireme uko Imana yamuremye cyangwa arohoye itekereza ite kubona abantu bakagombye kuba bari iwabo cyangwa se bibereye iwabo umuntu agahita atekereza akajya kubarasaho nta kintu bapfa ari umuturage wo hasi nta kintu na kimwe atari muri politike umuntu abitekereza ate kugira ngo afate umwanya afate ibisafu bingana kuri akajya kurasa umuntu abaturage bimereye neza igitekerezo nacyo afite ndibuka muri jenoside nari mfite imyaka mikeya umwana mbona intambara irabaye jenoside mbona amazu baratwitse mbona ahantu hose abantu babibaye imiborogo natwe tutazi biri kuba twari abana batoya ariko icyo gihe kugezana n'ubu byatugizeho ingaruka ntekereza kugira ngo umuntu afate kiriya cyemezo biba byavuye umuntu aremye ateruhoye imeze ite usanga bafite umutima urenze n'uw'inyamaswa umuntu aremye gute ndashaka kubaza umutumire adusubire kuri icyo kibazo murakoze cyane
Bwana Irambona Pierre na Idris Ndahimana mwembi muri i Kigali mu Rwanda tugaruke kwa Dr. Albert Gakwaya ndumva ibi bibazo biraguha uburyo bwo gukomereza hahandi twari tugeze nagumye nkuca mu ijambo kubera ko abantu batwandikiye ari benshi ariko ahubwo ndabona ubutaha tuzashaka ikiganiro kijyanye n'izindi ngaruka muri rusange zaba iz'ubukungu cyangwa ijyanye na politiki kuko abantu ni benshi cyane banditse bashaka kubaza kuri ibyo bibazo ariko kubera ko nyine nk'uko abakunzi b'ikiganiro muri Sanga babimenyereye uyu munsi ku wa gatatu tuba tuganira ku bijyanye n'ubuzima ku bijyanye nyine n'ikiganiro cy'ubuzima Bwana Albert Gakwaya wabumvise rero Idris na Pierre ibyo bavuze
nabyumvise ibyo bavuga byose birajyanye kubera ko urumva emergency ntabwo ari iy'ubuzima gusa harimo n'iyo nyine niyo ngiyo yo gukenera ibitunga ubuzima ababutakaza nyine imibiri yabo ishobora no gutera n'indwara ariko noneho n'abandi bwa buzima birumvikana ko mu mabomba nkana kuriya no kuza kubona ibifungurwa cyangwa se kuza kubona ibindi nkenerwa bitunga umubiri byangombwa icyo bita basic needs muri piramide ya Maslow nta bihari uretse ko iyo bintu bimeze kuriya ubwonko ubuhanganye no kubasha gukora icyo bita kuva muri emergency udapfa ako kanya ntabwo bukenera gufungura iyo bumaze kongera gutara bumaze gutekereza no gutekana niho hatangira akantu katangira akayara gatangira nako gucana utunyoteri bite biragenda gute nizera ko umusore wa nyumbuze avuze ibyabaye muri jenoside yabaye nk'ubisobanura ukuntu ibintu byagenze bakabona ibintu birakomeye abantu bagatanga hari ijambo rikoreshwa iwacu rika gutanganyikirwa cyangwa se ubyituka niryo ubona niryo rishobora gusobanura rya dissociation ya depersonalisation kwa guta umutwe kwa kubura uburyo icyo ukora mu gihe kimeze nabi aho abantu barimo gukorerwa ibintu bitigeze bibaho ku isi ya Rurema bitigeze bigaragara ndetse nta n'ugeze atoza undi ko icyo kintu kizamuberaho ndetse navuga ko buriya no mu basirikare barimo kubitera uretse ko benshi wenda bataba bari hari batazi ko biba bimeze kuriye kuko nabibonye nkeka cyane ko nawe hari ingaruka mbi kuko kubona deja umuntu washwanyaguritse ari wowe byaturutseho ni kimwe mu bigaruka muri mu ndwara nyinshi cyangwa se mu bintu bituderanjanye mu bideranje umuntu nyuma ya mu buzima iyo ubuzima bumaze kongera gusubira mu murongo bwasubiye mu gitereko ni ukuvuga ngo umutima wasubiye mu gitereko niho hatangira kongera kubaho ibintu byitwa kwishinja imvamutima z'inyakibi sanke made kiri fabrice niho hatangira no kuvuga ati iyo mba ntaragize biri iyo mba kuko hari ibintu uko tugenda dukura uko tugenda tubaho abantu bakwigisha mu kukubaho mu buzima kutabangamira abandi kutica abandi iyo rero hari uwateguye akagushyiramo porogaramu imbi yo guhemukira abandi wowe ntibikuraho kwa kundi abagiye bakuremera kirazira baba barayikuremeye kuko kirazira iteka ryose ikunda kugira ingufu kereka umuntu ufite ibibazo kereka iyo uwakuremeye za kitazira hari ubwo abantu biberaho babana n'umuntu uhora kwigisha guhemuka wiba ubireba usabiriza usambana ugira gute ushobora gutera umuntu icyuma ukabona ndetse hari mu gihe cy'ubugimbi aranakubwira ati rwose ugomba kujya wirwanaho wa mwana wa mugabo wayagira gute ndetse urumva harimo n'amaporogaramu harimo n'abantu bamwe na bamwe babwira abantu bati ibyerekeranye n'ubuzima bw'abantu mubizeho kwica ntacyo bitwaye deye ruriya ni ibingibi ibyo urumva hari ahantu henshi byagiye bigaragara byumvikana uwo muntu urimo kumuremera uburozi muri za kirazira muri kirazira ye ntabwo urimo kumubwira ngo ntuzakore iki kibi urimo kumubwira ngo uzagikora ahubwo nicyo kibi harimo rero n'abandi babigira kubera nyine inzira z'ubuzima nano bagiyemo bakaremerwa icyo bita amapsikotike antisosiyopate baba bashimishwa no kubabaza undi muntu abo rero iyo bagize amahirwe bakabona nk'uko bayobora bakora porogaramu zizajyamo benshi bazahemukira benshi kugira ngo buzuze banezeze ka kababaro kajyanye na kwa kujegajega k'umutima wabo
bo biyumva
sinzi niba numvikanye neza aho ngaho cyangwa se nakomeza kubisobanura
ndibwira ko byumvikana ariko hari ahantu buriya Pierre yavuze ati jenoside yabaye nkiri umwana ati mbona ukomeza avuga mbona sinzi niba ako kantu agakurikiye mbona ibi n'ibi ndagira ngo dushingiye kuri ibyo bintu yavuze dusubire hahandi twari tugeze kuri bya bintu bibiri tugenda tugana no ku musozo uvuga uti hari ibintu bibiri mu gihe intambara irangiye cyangwa se ibihe bijegeza umuntu birangiye ibikurikiraho ni ibihe wari umaze gusobanura icya mbere wari wise acute stress ugeze ku cya kabiri
aho ngaho nyine umuntu wari ukoze ibintu nka biriya byose byica bifata ku ngufu amaksida ikintu cyose kiwakwetinze urupfu direct byari n'ibiri hafi yawe icyo gihe hazaho none ikindi cyitwa post traumatic stress disorder iyo utabashije kugira icyo bita resilience ni ukuvuga ngo ni ukubasha kuzahuka ukire bya bindi waciyemo uko wabiciyemo bikakubyarira utubaraga tuguhagarika tugatuma ukomeza guhangana n'ubuzima ubuzima ukabufata nk'aho ari intamba hagira ikigukubita ngo wongere wicare hasi hagira ikikwahuranya ngo wongere wicare hasi ariko iyo resilience ntiheraho buri gihe sinzi niba mwagize kureba amafilimi y'abantu yitwa Basharerushara yahuye n'umuntu hanyuma utera inguni nyinshi kasharero kakegama kakongera kakongera kakahaguruka izo filimi twe twarazoboye zazindi zitavuga kakongera kagahaguruka karangije kamunesheje kuko yabashije kugenda agira ingufu zo gusimbuka no ndetse no kwihangana kugeza nibyo nagereranya n'icyo bita resilience ni ukugira ubudahangarwa buhora bwiyongeramo ingufu uko biguturutse muri wowe biturutse muri wowe hakaba rero nabo noneho binanira kubera ko ibyo babayemo bafite byinshi bibagabanyiriza bwa budahangarwa ubwo rero hazamuka nyine icyo bita post traumatic stress disorder donc icyo bita ya stress twa tuyifite buri muntu wari wese waciye muri icyo kintu cy'urugo ndavuga ngo ndimo kwishyira mu bantu bose buri wese waciye muri biriya aba afite ya stress mu buryo buhishe buto ariko iyo ibonye wagize agatege gake irasimbuka nayo ikazamuka nibwo rero hazamuka ubona abantu bagize ihungabana ugomba kujya gushyingura mujya mubibona mu kwezi kwa kane ukabona nk'abantu nka magana angahe baje nk'ahantu umuntu atanze ubuhamya bugahita bujegeza bya bindi nawe yari arimo bigahita bigera ati mfata kuko twibukiranye ko ibyo wabitswemo muri cya gihe cy'urupfu rwawe muri cya gihe cyo kufesinga rwa rupfu rw'abandi rwawe n'urw'abandi biba ari ibintu bitagira aho bibikwa mu bubiko bwacu bwo mu mutwe bihora bijagaraho ibyirugo byitemberera byigaragura byigira gute binyura hirya hino ni nko gutwara umuzigo mu kungorofani utaziritse
hari n'igihe bigera ku bana bato batabibonye ariko nabo ugasanga bafite ingaruka z'ibyo bintu icyo gihe biba byagenze bite
kwa kudasobanuka kwabyo ndetse no gushaka kubibahisha kandi biriho mu buzima busanzwe b'abana bigeraho bigahinduka kuba kuboherereza kubaha gukora transmission ya ya memoire iyo bita memoire traumatique kuko niwitiranye nawe ko nababwiye ko tugira ububiko arizo bita za memoire zinyika ibintu byose ariko ibyo ngibyo urumva bababitse waciye muri ibyo bintu anaciye muri abagize icyo bita igipande akabati kabitsemo nabi kabitsemo nabi ibyenda by'imituku by'umuhondo ibivarisi biki n'ibiki n'ubundi ibibombe biki urupfu rw'abantu ari nabyo bikunda kuza mu ndoto ari nabyo bikunda kuza mu cyo bita mu maflash back ku manywa ari nabyo bikunda kuza mu mibereho ugasanga umuntu arahunga ibintu gusa cyangwa yiremeye undi areshya ko ariwe kugira ngo ataza kuvuga wa wundi wahuye na rya bindi yahuye nabyo ugasanga aba muri bituma ugasanga arahunga kimwibutsa cyose aho yahuriye n'ayo mahano nibyo rero ni bimusigira bagaje mbi nini ndende izamubihiriza kenshi ubuzima bwe mu buzima bwe bwa muntu akanga rero yagize nk'amahirwe akagira akana aganga kuzakabwira ibyo bintu cyane ko benshi ntawumenya igihe agomba kubwira uwo mwana icyo kintu cyane ko noneho abenshi nka buriya bareba nabo muri Ukraine bazagenda aho bajya babaza bati si papa yagiye he ese mama yagiye iyo bashije kuboko benshi bazajya mu mawuferi na benshi bagiye hehe bafatwa mu mafamiye adopsiyo ese umuntu agende abike ibanga rye bwite noneho tuvuge nk'abakora ibya mfura nk'iryo banga ntushobora no kurivuga ntiwanaribwira n'umwana ariko hari abandi bantu bashobora kubyongorera wa mwana bigahinduka ibintu bibi bigahinduka memoire ikintu agiye kubika elema agiye kubika mu mutwe ariko sarayibika he ko ibintu byose ubundi mu mutwe wacu bibikwa nko mu tubati two mu rugo ubika ibisorora ahantu hamwe ubika ibitabo bisa kimwe ubika ibintu ari niho habamo ordre kugira ngo uzajye unabyibuka ufite ahantu ujye kubikura ariko muri icyo gihe kujya kuvuga ko wabonye wumvise induru imeze gutya ntabwo binashoboka kenshi na kenshi ntabwo induru ikunda koroha iyo nduru iba ari amahano biba ari ishyano ikubuza gusinzira kenshi ugasanga umuntu ntasinzira kenshi noneho agatangira gutekereza kwishakira icyo kunywa cyangwa se ikindi kizajya kimufasha gusinziriza bya bindi ngo bimufashe nawe gusinzira ni muri urwo rwego navuga ni ngizo ngaruka za post traumatic ugasanga umuntu noneho agize ibigaruka cyangwa se rimwe na rimwe intege nkeya muri za resiliyanse akazamukara za turubu n'umuntu utazabona uwakingura
amasaha tubanye make rwose
ndarangije kurangiriza umuntu utazabona uwashingura noneho nabwo kazagira icyo bita diplomatique kukurumba utabonye umuntu ushingura iteka ryose mu mico yose twemera ko umuntu udashinguye ahinduka umuntu uzakubera ikibazo uzakwitizwa nayo bikongera za ngufu muri za ndoto mbi icyo bita koshemati ndetse n'ibindi nk'ibyo. Murakoze, ndumva ndabona ko wamugana amasaha atigeze.
Dr. Berga Kwayo, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga. Nshimire namwe mwese mwarimu duteze amatwi. Bwana Chang na Dieudonne bamfashije ku buhanga bw'icyuma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.